الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متين مجو في رمالون جيغا واشتي والله ملزوه بيتون دي بيونه تمواجا جيرا الله سيبين جيرا نوكسا سيدا كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم درسي في التامر نشتبه شيتي والخوف من سوء الخاتمة أباكي رزوك بيران غباتيا أكفن ينقومي ليرو أمبي أبرامك تلمو فنات شمانين تبوى كسيرا إلا بانش أبازيك الدول واليرو مواببو ماني نابوبو تماني بانج بسينقني الله نمبير زينبيري Mbere soka yo jetwala ba abaddo okuvambula mu muno obwensi nga bafunye ekiyitibwa husnul khatima enkomerere nnungi ne wabawo abalala bituzze tulaba abafuna ekiyitibwa suhul khatima enkomerero embi gulupu zibeera bbiri ekyo nno kyakaabya abalongoofu abatukulembera omuli sahabiyul jalil Uthman bin Affan radiyallahu anhu kaseera bwe yayimiriranga ku kabbuli n'atandika okulukusa amaziga abaali naye ne bamubuuza nti nsonga kye kukaabya kyeyava bagamba nti inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazima ddala nze nawulira nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ng'agamba alkabur ekiyitibwa ekinnya kabbuli أول منزل من منازل الآخرة كيكفو كيكسوكا مبفوبيا آخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر أناونا إشنيا كبولي نايت بيجزو بياو نايت ببوزو بياو فما بعده أيسر نجت لغا وغيندا كبيرا وانغو جاب اشتغيزا إباليرو لغيندا كبيرا ليانغو Sirat ijja kubeera nnyangu, minzaani ijja kubeera nnyangu, kantar ijja kubeera nnyangu, eri omuddu yenna eyawona kabbuli. Wa illam yanju minhu, ate singa kabbuli eneekaluba, fama ba'dahu ashaddu. Kubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ebigenda okuddirira, era bigenda kubeera bizibu eri omwana Adamu. Nawrecho ishtabo cha fee tugenda kubeera nga tuchimala ko olwaleero insha Allah mbufunze nga twajja ne tulaba asbabu husnul khatima ensonga eziviirako abaana Adamu funa enkomerero embi ensonga eyasookera ddala sheikh gye yaleeta abaddu okulemera kukuzuula mu ddiini abaddu okulemera kukuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala sabab min asbab su'ul khatima nsonga egendo viirako abantu bangi okufuna enkomerero embi twalaba lwaki bannabbid'a olw'ensonga nti kye baliko balowooza nti ddiini nsonga ate kikyamu kyova olaba Allahu jalla fi ula agenda osindika malakul maut ebakwatira mu mbeera ey'okuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nga bwe twalaba ekigambo ky'omulongoofu ayitibwa Sufyan Thawri rahimahullah kyeyagamba nti albid'atu ahabu ila ibilis min almasiya bid'a shaitaani ejagala nnyo omuntu abeera agikoze abeera munywanyiifa fe nnyo eri ibilis okusinga omuntu akoze ezambi eri obwenzi oba okunywa omwenge lwaki omuzoze mu ddiini yalowooza nti kyaliko busiraamu era omugambako akulabira ddala nga gwe mubi amujja ku ddiini amujja ku mirimu emirungi ate oli ali ku zambi ye kyaba aleka akimanye nti zambi maaso ga Allah, obwenzi, sigala, ebisiyaga, obushereko, yamanya nti kino kyendiko Allah takyagala, era wekifiirako bizibu. Naye ate munnabbi amugamba nti munnange mawuledi siddiini, ng'aleeta obusongasonga, wali okusabira, wali okusaalira nnabbi, wali okuliisa emmere, waliwo okuyonga oluganda lw'obusiraamu, waliyo. Tusomerayo ne Kulaani. Kale omugamba nti mawuledi buzoozi era siddiini, era bw'okifiirako muliro alabira ddala nga ggwe mu byennyo. Bid'a y'abazikiri kalenge, omugamba nti munnange tofuluma, nfuluma efaanaganako bw'etyo, eyo si emanhaji entuufu, eyo si enkola y'abasalafu abaatukulembera mu basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asigala afuluma ebigambo byonna bikuba amabega, gwani amugaana okufuluma mu mulimu? Bid'a z'abasuufi, ogenda ku kabuli ne batandika okusaba abaliyo abafu abaafa mbu balongoofu, oba okusabira we bali, omugamba ekyo kyokola kikyamu, ng'anoonya ebisubi kwe yeekwata. Munnange malakul maut emusanga mu mbeera eyo, edduwa z'amakumi ana, edduwa z'abafu eza Ramadan, edduwa ezikolebwa buli muntu olunaku lwe yafa. Taata yafa mu 12, olunaku lwali lwa mmande, ennaku z'omwezi nga 25, buli 25 Januari nga basoma edduwa abaana n'abazzukulu. Kati abaddu bagamba nti ekyo seddeeni era zambi, wallahi bagukuba hatta yatiyahum almalakul maut, paka Allah lwabatuusaako malakul maut ne bafiira mu kuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Ensonga ey'okubiri, min asbaabu suul khaatima, eviirako abaana adamu ofuna enkomerero embi gye twalaba, taswiifu tauba, okeereyo okwenenya. Bannange okeereyo okwenenya, nja kwenenya enkya, kamalemu kano nja kwenenya, ojja kwenenya, Allah asonyiwa tunenenya. Kigenda viirako abaana adamu bangi ofuna enkomerero embi, era nga wekiviiriddeko abakulembedde okufa, nga mbigambo byabwe Allah waba bakwatidde ku mazambi bagamba nti rabbi rujiun, Allah tuzzeeyo, laalli amal salihan fima taraktu, Allah tuzzeeyo tukole emirimu egyo gye tubadde twagayalirira ng'okwenenya. Allah yagamba nti kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yubathuun, tebaddizibwa, tebaddizibwa kubeera nga balongoosa, bakulukusa amaziga, wala yanfa'u nadam, nga n'okwejjusa tekukyabagasa. Wa anibu ila rabbikum fa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun wattaba'u hasana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhab baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsan نفس يا خسرة على ما فرطت في جنب الله. Abaddu babeera mu mbeera ey'okukoola nga zitusanze, singa kale twenenya, singa Allah tuwaddeyo akakisa ak'okudda ku nsi tulongoose omulundi omulala, naye nga wallahi tekikyasoboka. N'olwekyo ab'ebitiibwa, twanguyiriza okwenenya mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala, tuleme okubeera nga tukeereya okukola tawuba ku mazambi ge tuba tuguddemu ng'abatonde. Ensonga ey'okusatu nga yita mu lukwakwayo kuba twagalaba, twagamba nti adamu listiqaamatu ala taatillah, abadde okubeera nga tebalina istiqaama, okunywerera ku ddiini, okunywerera ku kugondera Allahu tabaraka wa taala. Omuddu n'asinza Allah wiiki, eyo wiiki n'agimalako ng'asaala era nga talina swala gy'amisinze kuba emipiira gibadde teginnaddamu. Naye emipiira bwe gyazzeemu tetwamulabye mu magalibi, isha tetumulabye, ali mu kibanda kya firimu alaba mipiira kuba gyazzeemu. Oyo Allah wamukwatira eyo aba afunye enkomerero embi. ekyefaana nyekirala abaddu balina istiqama fi ramadan, mu mwezi ogwa ramadan abaddu tubalaba bajjumbira emizikiti gijjula abasiibi abasomi ba Qur'ani, ne ramadan kasiteggwako tuddamu kubalaba okujjako abatono. Kakati omuntu singa tanywerera ku ddeeni n'awangaala nga wabuzaabuza ibaada ze, bw'asinza Allah eweeke, bw'ajemera Allah eweeke, bw'atema empale eweeke, bw'akweyesa eweeke, ekirevu akisalako ate omwaka ogujja n'akikuza, yavaayo mu mawuledi ate tugenda omulaba nti ate affe twagaddamu. عدم الاستقامة على طاعة الله من أسباب سوء الخاتمة إن صنعين دفيرا كابانا دام فنا إن كمريرو إيمي طلب آيات من القرآن الله جل في علا يجرى كبدا وفانا غنى كويباتيو لنا لغانت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله جل في علا نويزا أبا بكر زا n'abanyweza mu bulamu buno obw'ensi n'obulamu obw'oluvannyuma. Inna allazina qalu rabbuna Allah, aba basalawo okubeera nga basinza Allah ne bagamba omulezi waffe ye Allah, thumma istaqamu, ne banywera ne banywerera ku ddiini. Tatanazzalu alayhim almalaika, Allah abakolera bino n'abasinza bamalayika mu kaseera k'okufa kwabwe. Alla takhafu, abange temutya waje mulaga. Wala tahzanu, temweraliikirira ku ebyo bye mulese. Wa abshiru biljannati allati kuntum tuwadun, tubasanyusa n'amawulire agasembayo kwe kubeera nga Allahu jalla fi'ula abalaganyisizza okubeera nga abawadde ejjana ennyumba ey'emirembe. N'olwekyo istiqama tunywere kukusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Era sheikh yaleeta ensonga ey'okuna tulu lamal, abadde okubeera n'essuubi eddene okubeera nti bo bakuwangaala ku nsi awatali jjireka, ne beerabira nti saawa yonna bagenda sisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba intidharuhum yakulu wa yatamattau wa yulhihim alamal fasawfa ya'lamun, baleke balye beyagale batibe naye saawa yonna bajja kukitegeera nga malakul maut ebasanze mu mbeera nga bo balowooza nti ensi bagenda gimalako ebbanga lyonna so nga ate baliko kaseera buseera. Ensonga endala sheikh gye yaleeta yagamba hubbu dduniya, abaddu okwagala ensi, abaddu okuwankawankira ensi, ne baagala ensi okukamala. Yagambye eyo sabab min asbab suul khatima, nsonga egendo viirako abantu bangi okufuna enkomerero embi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibuliru yamujjira neyamugamba nti ya Muhammad, owange gwe Muhammad, manya nti innaka mayit, ogenda kubeera ng'otuukisibwako okufa. Yagala yenna gw'oyagala, yagala edduniya tiba nayo, naye fa innaka mufariquhu, ogenda kwawukana nayo. Eyo ensonga abaddu gye balina ey'okwagala ennyo ensi malakul maut ebasanga nga tebeeteeseteese ne bafuna ekiyitibwa suul khatima. Ensonga ey'omukaaga gye twalaba suhbatul asharar, okwana emikwano emivundu, okwana emikwano emibi, sabab min asbabu suul khatima, abadde okubeera n'emikwano emikyamu nsonga egenda obbaviirako funa enkomerero embi. Tulaba Allah bwe yatugamba mu suratul furqan, aya ezo twaziraba ku musajja yali ayitibwa Utbat bin Abi Mu'ita, yayina mikwano gy'emikyafu emivundu, omwali omusajja yali ayitibwa Ubay bin Khalaf ne Umayya bin Khalaf baabujahli. Twala tugende ekikoosi ekyo kyaviirako Utba bin Abi Mu'ita okubeera ng'afuna suul khatima enkomerero embi, oluvannyuma lw'okubeera nti yali asiramuse emikwano gino ne gijja ne gimukolako kakuyege okukafuwalira Allahu tabaraka wa ta'ala. Fakafara, bw'atyo n'addayo mu bukafiiri Allah cheyavasa aya zino wa yawma ya'addu dhalim ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula ayizu twaziraba kyomuliaza amanya agenda kubera ngaluma ku ngaluzi yawma al-qiyama nga naye munyiikaavu yejjusa lwaki yagoberera minywanyeje aga nti ya laitani ngazi nsanze takhattu maa rasuli sabila kali singa nagoberera ekkubo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyandage yobusiraamu ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila singa safula musajja oyo kubera nga ye mukwano gwange anseereza ne butuuka olwaleero nga ndi mwabo abagenda okuyingira omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala tunuulire emikwano gyoyina bwe gibeera mikyamu akadde kakyaliwo okubeera ng'ogye kutulako bwe gibeera mirongoofu emirungi tambula nagyo ne tulaba ensonga ey'omusanvu mukhalafatul batin lidhahir omudde okubeera ng'ayina kala bbiri munda ayina kirala ne kungulu ayina kirala embeera z'abannanfuusi oba abadde okubeera nga bw'abeera mu society omuli banne ayulisa mazambi era tagakola ne kasita yeyawula nadda ewaka mukaluumu alimu bwomu ng'ajjayo taaba ng'afuuwa emmindi ye oba sigala ng'amukoleeza oba akaveera k'amayirungi ng'akasaawo mu ddiro ng'alya oba muziki omulaba ng'ataddemu bwedisentimbu ali ku kulaani mutabuleeki naye ng'ali ku nnyimba zakola atya zawuliriza sheikh yagambye eyo nsonga nkulu egenda oviirako abantu bangi oyingira omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala n'okufuna ekiyitibwa su'ul khatima Allah kyeyagamba nti yastakhfuna minan nas babeera mu nsi nga batya abantu bannaabwe wala yastakhfuna min Allah nebagaana okutya Allahu tabaraka wa ta'ala muddu n'asaala olw'okutya abantu oli n'awaayo olw'okutya abantu naye singa tebabadde bantu teyandiwadde kiraba abalala tebakola bushiriku mu lujjudde naye kasita yeyawula ayina kaluumuka ewaka akayingiramu bwomu n'asamira kiraba emisana musiraamu awedde emirimu bwe butuuka ekiro ng'ayingira essabu ng'agenda ku malaalo okuteekayo eddagala ng'agenda mu masaŋŋanzira obudde we bukya nga ssaako ekkanzu oba akakaaya kiraba omuntu afaanaganako bw'atyo abo nno abajjumbira okubeera nga bakola amazambi nga batya abantu ne batatya Allahu tabaraka wa ta'ala Allah agenda batuusaako ekiyitibwa su'ul khatima bafuna enkomerero embi nakabonero akalala sheikh keyalaga oba ensonga endala sababu min asbabi su'ul khatima ta'alluqul qalb bighayrillah abadde okubeera nga banywerera ku bintu ne beesigamira ebintu atali Allahu tabaraka wa ta'ala oli neyeesigamira muntu munne nga Allah yamuggyamu dda obwesige nagamba nti haji gundi wabataliiwo leero simanyi oba naalya emmere seeka gundi oyo wabataliiwo simanyi bano be mulaba abayimirira mu mizikiti abagwamu empisa imaamu olubotola sala taleta nazikar ng'asitukirawo nina ensonga bweti ne bweti eyosi adabu sheikh genda osisinkana imaamu waali mu ofiisi ye ofiisi eryawe lwaki bagiteekawo nsonga ng'ezo omwetaavu ze genda ewaani ewa imaamu abalina obuvunaanyizibwa mu kifo ekyo woze kiraba naye abadde okumala eswala nga tetunaleeta naazikaali zaffe tugenda owulira sala ddala ddala eyenniya gy'osaliddeko eswala ddala okakasa yeswala mu maaso ga Allah ntuufu ng'okumalaba oti toleese na bulaadi busomebwawo astaghfirullah 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 genda osituka musitusi kutoola salaamu nakuteekawo nsonga yo mulujjudde abalala balemerako nga yomulabi alemerako seeka kutta omuzindaalo eri akyayogera kiraba ensonga eyo sinki sintuufu sintuufu kati abadde ojja basanga nga bajja dda obwesige mwani mu Allahu tabarak wa ta'ala ngobwesi gabutadde mbaji mubantu banne seka kyagambe wano nti singa oli omutima gwe aguwa ebitali Allah sabab min asbabu su'ul khatima omutima yaguwa lubaali omutima yaguwa abasamize omutima yaguwa ebibbo by'abalongo bwabikwatamu ng'agamba ŋŋenda kufuna obugagga kiraba bwatabikwatamu agamba olunaku lufudde omutima yagutambuliza ku mbeera ey'okweraguzalaguza asanze omukazi asanze emmese asanze embwa neyeeraguza n'ebintu ntuwe bityo saba Allah tutaasi ne Allah yagamba nti allazina amanu ddala ddala bayitibwa abakkiriza watatmainnu qulubuhum bidhikirillah emitima gyabwe baagiwaayo ne gitebenkera mu kujjukiraani mu kujjukira Allah ala bidhikirillahi tatmainnu lqulub abange abasiraamu kimanye okujjukira Allah singa okinywererako kyekigenda otebenkeza omuki omutima gu ne bwona ogamba nti nze obutebenkevu bwange buli mu riba obutebenkevu bwange buli eri kino obutebenkevu bwange buli eri mba wange oyo batalieo simanyi obatunaalyaki aa emitima gyaffe tugiwaani tugiwe Allah tutebenkere mu mbeera ey'okujjukira Allahu subhanahu wata'ala fazikir ekigambo zikiri twakiraba nti kiteekululwamu emiteeko giringa etaano mu makulu gaakyo zikiri kisobola okujja nga kitegeeza swala abange mwenywereze ku ki ku swala muddu wawaayo obudde n'asaala esswala omutima gubeera mutebenkevu zikiri nekijja nga kitegeeza azikar sabaha wa masa tulaba azikari ez'okumakya n'akaki n'akawungeezi ezirimu adiri empeterevu eziraga nti omuddu museemu ne akyo Allah kyamuwadde raditu billahi rabba wabilisilaami diina wabimuhammadi sallallahu alaihi wasallam azikaali ezo ziraba omuddu zaaleeta allahuma ya muqaliba alqulub thabbit qulubana ala diini ahakadha nendala ayatu lkursi zikiri nekijja nga kitegeeza adduca okusabaani okusaba allahu subhanahu wata'ala idicu llaha abange musabe allah wa antum muqinuuna bilijaba era nga nammwe muli bamativu kyosabye allah agenda kukola atya kukwanukula agenda kukikuwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yalaamira ibuna abbas radiallahu anhuma naamugamba nti wa idha saalta fasalillah owange yaakula muvubuka gwe bw'oba osabanga sabangaani sabanga allahu subhanahu wata'ala mu nsonga zo zonna sooka osabaani osabe allahu subhanahu wata'ala eyo nno nsonga min asbab suul khatima singa abaddu baneesigamira emitima gyabwe ne balimu giwa allah ne bagikwasa ebitonde okubeera nga bibayamba mu nsonga ez'enjawulo bagenda kufuna ekiyitibwa suul khatima nga wolaba abasuufi bwe bakwata emitima gyabwe ne bagiwa abayitibwa bawali baawuliya bawaliyu baabwe nagenda onaga nti nze bwe ŋŋende waseeko oyo marhimu eyafa ku kabuli ye nenfukamira nensaba ebyange bimmala byekolako byokukakasa nagenda ew'omusajja oyo oli n'omulaba n'olaba bu vidiyo bw'abasoofi nga bajja ewaseeka waabwe ali awo atudde yenna ayinza noba talina wuzu ne bajja ne bamunywegera ebigere ne bamunywegera emikono ne bakola batya mbu bamugjako ki baraka emikisa abo abavunama nalabako akatambi k'e Sudaani ng'oli ayoola ettaka n'okulikombako n'okulivunama okulivunamako omusajja oli gwe bayita waliyu waabwe waakoze atya waalinnye emitima baagikwasa bantu bannaabo abalala emitima baagikwasa bibumbi abalala emitima baagikwasa nsozi abalala emitima baagikwasa migga nebamuga agenda ku muggoogo kola booti ne booti byonna bijja kuggwa kiraba naye emitima abakkiriza bagikwasaani bajikwase Allahu tabaraka wa ta'ala mumbiri fanagana kubwityo nensonga sheikh ziyasembyayo yagamba nti su'u dhanni billah sabab min asbab su'ul khatima abaddu kubeera nendowooza embi ku Allah abaddu kubeera nendowooza embi kwani ku Allahu tabaraka wa ta'ala era Allah alabye nze gwagezesa era lwaki buli kimu kituuka ku nze ne wiika eri nze yafuna ekizibu neeno nze afunye ekizibu neeno neeno kati omuddu n'alowooleza Allah obubi okkakana nga wazzeewo agagulupu agabashereko agabannabbidaani bagaa nti aa lwaki era gwafuna ebizibu ebyo waliwo ensonga olabika z'otaatuukiriza weesiba kino nga maama waafudde kyovula abaana balwadde weetangira kino mwayabye olumbe lwaki mulwala lwala emisujja buli kaseera kiraka temwayabya lumbe yensonga eyo su'u dhanni billah abadde okulowooleza Allah obuki obubi olinaga nti mpangaalidde mbwavu kuba bbiri mukaaga ndi mbuki ndi mbwavu ate nzasaala nzasiiba nsaddaaka neke nnina akatono lwaki nze sigaggawala Allah namukola ki abaddu tebabyogera ebyo lwaki nze lwaki nze kaakati su'u dhanni billah abaddu okulowoleza Allah obubi munnange kibaviirako funa enkomerero enki embi Allah tumulowoleze kiki kirungi ne wabaggeredde gwe kyolaba ekibi mubeeramu akaki mubeeramu ekirungi Allah kyaba akwese emabega waakyo mu mbeera efaanagana ku bwekyo ng'abamanyi we baalambika ensonga ezo mu baabu ya alqada walqadar omukkiriza atambula n'embeera egamba arida bilqadai walqadar kitebenkere empaja eyo y'obukkiriza ebeere mu mutima gwo nti kusiima okusalawo kwa Allah n'okugera kwa Allah n'obeera mu ki khayri wa sharri kirungi oba kibi n'obeera mu ki n'obeera mu seefu kuba Allah ne waleeta omusiiba ate emabega gaago wabeerayo obulungi bwe tolaba nti Allah ayinza otwala omwana wo n'amujjulula nga gw'obadde oyina ale nga bamala dde okupima mbyuma nti togenda kuddamu kuzaala ne bakubikira nti omwana Allah akoze ati amututte wallahi bw'oguminkiriza waka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti mwana oyo Allah gwakututteko omufu oyo Allah gwakututteko singa oguminkiriza jjana olaba ogwo musiiba bw'oguminkiriza waliyo ki waliyo jjana n'olwekyo tusabari misiiba emira Allah agireeta nga ffe kennyini nga bivudde ku mikono gyaffe mwalabya abeeri akasasiro beyagwiridde misiiba bwegityo Allah akuleeta kusangulako maki mazambi wayafu an kathir nembasonyiwa bingi olw'emisiiba egyo seeka ensonga eyokumi gye yasembyayo sarau ala dhunubi walmaasi abadde okulemera ku maki ku mazambi n'ebyonoono sababu min asbab su'ul khatima nsonga egenda oviirako abaana adamu okubeera nga bafuna ekiyitibwa enkomerero embi n'ekirala adamu dhikiru lmaut abadde okwerabira okujjukira okufa olinga buli womujjukiza okufa agamba nze ebintu ebyo byantama tonzijukiza kufa tonzijukiza kufa mukkiriza buli lunaku buli lunaku kimubeera mu bwongo na ku mutima ti sawa yonna ŋŋenda kukola ntya ŋŋenda kufa kyekigambo kyetwalaba idha asbahta bw'oba obukeesezza fala tantadhiru lmasa tosuubira obukola otya obuwungeeza wa idha amsaita ate bw'oba obuwungeezezza fala tantadhiru sabah tosuubira nti ogenda bukola otya kubukeesa kimanyi omuzaana bamuziise batubikidde jjo omuzaana wa Allahu tabaraka wa ta'ala yafiiridde munju amaze okooza ali mu kufumba asibyewo enju obugole bwe bwa wiikisa ezo bbiri wiikisa ebbiri omugole omusajja agenda okukomawo ewaka agenda okukwata ku munne kabite nga agenzi bamuziseleyo naye yavuddewo musajja agenze kukola amanyi nti gwendese waka mulamu kalegule talinaako kyagamba nti oba bulwadde oba alina akasujja oba kya agenze okukomawo okufuna ekyemisana gwakubira essimu takwata oluggi baguddewo olubuguzi nga balumenye basanze mayiti ng'agenze idha asbahta omukkiriza woba obukeeseza muli kikubeeramu tisigenda kukola ntya kubuwungeeza ate wetubuwungeeza ne tutuuka kawungeezi wallahi tubeeramu endowooza embi ey'okusuubira nti ogenda kubukeesa bakuzuukuse kuddaako basobola okukukoonako nga gwe bakoonako ogenda kunaazibwa kuzingibwa kusaalirwa kuteekebwa mu kinnya naye nga babadde ne pulogulaamu wano alamu wagiteze buli kimu kiri weero prepared nga Allah yasazeewo nti mutulo mwennyini togenda kuvaayo togenda kuvaayo bameka abafiiridde mutulo abo baki abo bangi basira n'olwekyo bangi abafuna enkomerero embi olwa adamu dhikiru lmaut okwerabira okujjukira okufa ensonga endala eyasembayo sheikh yagamba nti dhulm obulyazaamaanya obulyazaamaanya baganda bange twandikikonyeko ebiwera ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittaqu dawatu lmadlum mutye mutye edduwa ly'omuntu alyazaamaanyiziddwa gitye nnyo wa inkaana kafira kabeere nga gwolyazaamaanyiza mukafiiri pita gwolyazaamaanyiza kabeere nga mushiriku gwolyazaamaanyiza tya nnyo edduwaye gyagenda okusaba bw'anaawanika bwati nga mushiriku n'agamba nti allah oba katonda omuntu ono omusiraamu ono nga ndyazaamaanyiza mukwateko wallahi allah ajja kukukwatako neobeera nga gwe imaamu kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye mutye nnyo edduwa zaabo be balyazaamaanyiza bwebanga gwamulyazaamaanyiza ddayo omale ensonga nga obuzibu tebunnakola ki tebunnajja tuli mu mbeera embi abamu muffe lwa bulyazaamaanya basiba bakwata sente tozirabako buli z'okwatako zezigenda wiiki namba ogenda ogimalako nga tolina zobala ate oyina okulya fiiza kubanja ate bagamba okola naye nga zokola tokola otya tozirala bintu ogamba babikwatiddeyo tebituuka wallahi ng'oli kudduwayo oyo gwe wali azaamaanya wasanga omusajja mu takisi nagamba ntya wano munnange tuleeterawo 1500 n'ofubutuka nga gomuwadde nusu 10 ebitaano n'obimulya n'omulyazaamaanya ebitaano awo nyini we yayogera ekigambo katonda nsaba omukwateko allah nakukwatako n'omukono ogw'ekyuma olw'edduwayo oyo gwe wakola otya nabbi yagambye nti wa inkaana kafira gw'omusiraamu teweeyibaala kakibeere nti gw'olyazaamaanyiza simuki simusiraamu buno obulyazaamaanya allah abugonjolera bwasaba khalas allah yanukula allah akola atya ayanukula n'olwekyo nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ene neeraliikiriza nnyo mu bufunze yagamba basahaba nti atadhiruuna man almuflis min ummati abange mumanyi omwavulu nkupe mu umma yange qaalu ne bamugamba nti almuflis fiina man la dirham lahu wala mataa ye muntu atalina yadde akayumba yadde akasente muwareti ali awo talina kyakulya awammanta talina yadde peesa qaala mubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyava bagamba nti inna almuflis min ummati gwetegeeza omwavulu nkupe mu umma yange man yati yauma alqiyama wallahi ye muddu agenda okujja ku lunaku lw'enkomero bisswala yasaala yayimirizaawo essala wasiyamu n'okusiba yakola atya wazakka nezaka yakola atya yawa mubaka yaleeta emirimu gino egy'etteeka eminene kati toleeta kuzimba mizikiti tuleta kuli tuleta jino kulisa bamulekwa tuleta ate yazimba essomero lya Kulani yaleta jino eminene swala omubaka ayogera ku swaumu ramadhani ramadhani zo ayogera ku zaka ninagamba nti wayati waqad shatama hadha agenda kujja nga alina gwe yavuma swala bazimuwadde Ramadhani ze bazimuwadde yakoleramu ebyo byeyakoleramu obwetoowaze Lailatul Qadiru ze babimusasudde naye waqad shatama hadha wajja omukafiri oba omusiraamu oba omukyala oba omukadde oba omuvubuka oba omwana nga yamuvuma wamuvuma n'otambula tuterobira bababooda abatakisa abo oba betutera owangalira ab'obutale mune n'abaako ensobi gyakoze n'amukuba ekigambo ekinene ne biggweraawo abantu ne batambula naye mulowooza biggweraawo okiyama bigenda kudda ekyo kyewavuma oyo omusajja tewamumanya namumanya kuba mwali mwambadde elementi naye n'omuwemula ekigambo ekinene n'ovuga booda n'ogenda togenda kuddamu mmulabako kuba namba puleeti ya booda tewagikwata tewafanayo waqad shatama hadha bagenda kukwata ku swala waqadhafa hadha waliwo abawaayiriza waaka elmaali hadha waliwo abali emmaali y'abantu mu buli azaamaanya wasafaqa dammi hadha ate oyina gwe wayiwa omusaayi gwe n'omutta wadharaba hadha oyina gwe wakuba ekikondo oba oluye obwengulo bagenda kujja ku kiyama fayuta hadha min hasanatihi bakwate ku birungi byo esswalazo zakayo hijjayo somuzo bakole batya bazikwasa oli gwe wali azaamaanya wa inkana kafira kabeere nga yali muki mukafiri babimuwe kale waliwo abuuza nti kakati omukafiri webali mala omuwa eswala bigenda mugasa la tebigenda mugasa Allah yagamba nti waqadimna ila ma amilu min amal fajaalnahu habaan manthura bigenda fuuka enfuufu efumuuka naye ngaolaba mirimu gyo gyegisaanawo dhulmu buli azaamaanya tugwewale basiraamu ate munnange bajja kukwatako ne ku mazambi singa walina emirimu mitono ng'abakubanja bakyaliwo bagenda kukwata ku bannyini mazambi abo abakubanja bagabajjeko nga batuuma ku ggwe nga batuuma ku ggwe bakutuumako bakutuumako thumma turiha finnar oluvannyuma osuulibwe mu kyoto sababu min asbabu suul khatima nsonga eviirako abaana adamu ofuna enkomerero enki embi adhulmu obuki obulyazaamaanya tovuma towemula tulyazaamaanya tulya maali era nze nsaba Allah akinywezeeku newensanga nusu lukumi sitera lupapira lutwala nusu lukumi nga luli awo bwemba nina mwezange mpitawo buki omulala yeerondere simanyi oba wenalutwala nyinirwo agenda kudda kiraba sheikh olaba wadda kujjako zinene zimanyikiddwa nti oli yazireseewo amda ng'akoze atya ng'agenderedde ze ziriwo ezo anyazimanyi oli yatadde awo yagenze mu masaŋŋanzira mbw ali mukweyambululako bisiraani n'alekawo ekibbo ejje ezize ebbombo n'alekawo munessente ebinusu oba olukumi n'abirekaawo mu kibbo muli emmwanyi ezo ddala ddala oli oba tasudde oyo aba akoze atya oyo aba agenderedde kale ezo tokkiriza kubeera nga zoononebwa ezo falillahi lhamdu halalan tayiba ezo otwala buki ezo otwala butwazi tugenze kwokya ssabo nyiniryo aligambye nti mulyokye tugenze okwata mu bigali ebyabakulu nga mulimu akasente kiraba oba lubala ayagala sente ofaako obufyasinga n'abalabu ezo tutwala butwazi sheikh kulya bwoba wasiibye n'osiibulukukirako okiraba tezirina taabu ne muzigabana naye zina eno simanyi osanze olukumi lw'oli simanyi mmeka ekisinga seeka oba oyinamukola otya zileke zileke wallahu aalam. Then sheikh yafundi kile kitabu kino nagamba nti akhi alhabib wa ukhti alfadila wange muganda wange omulungi nawe mwanyinafe omulungi kanat hadha baadhu asbabu suul khatima. Ebyo byetulabye zezimu ku nsonga eziviirako abaana adamu funa enkomerero enki ekkomerero embi. Faman arada annaja, yenna ayagala okwesiima, falyahdhar, yeewale yeesambe yeekeke, min alwuquu fiiha kullu hadhar, okubeera ng'agwa mu nsonga ezo zetukoze eki zetulabye olwekeke olwannamaddala. Fa inna dunya, mukimanyi obulamu buno obw'ensi, la tastahiqu abada, tebuyimirirawo bbanga lyonna. Obulamu obw'ensi tugenda kubuleka. Falidunya mahma talat, edduniya eno gye mulaba neweneewanvuwa etya, fahiya kasira, wallahi obulamu bw'ensi bumbi. Wa mahma azmat, oli ne walaba nti afunye ebyengero ebingi mu nsi, azimbye ebiki ebizimbe, ayina amataka yiika na yiika, ali okuwagamba ayina yiika bisatu, ayina emiti gya kalitonsi, ayina vanira, ayina emimwanyi, ayina ebitooke, ayina ki ayina ki, ayina poloti mu kibuga, wallahi yagamba nti fahiya haqiratu, akimanye nti duniya eyo nnyomoofu ekitagambika. Obeera n'ennyumba ewaka manshaallah nga buli agiina agamba nti omuddu yazimba, okiraba, naye ate gwe yagizimba bw'otambulatambulako oti n'oyisa amaaso ku kyalo gy'owangaalira ng'ate waliwo ate ennyumba etamanyi ki etamanyi yo, ale n'oyo okumanya eduniya nnyomoofu, n'oyo gw'olaba nti yasinga ayina ate naye gwakola atya, gwatunu yagaa nti naye mubutuufu siina yanju sinnazimba. Bwetyo eduniya bwetambula nyomoofu ekitagambika. Era sheikh nagamba nti anna llaila mahma taala fala budda min turuci lfajir, bulabanga obudde buzibye ekiro newe kinawanvuwa kitya, fala budda kyateeka min turuci lfajir, emambi egenda kusala obudde nga tebukya, wallahi muba mulyawo nga bukoze eki nga bukedde nedduniya bwetyo. Wa inna al-umur mahma taala fala budda min dukhuli al-qabr, seka nasembyawo n'ekigamba obuwangazi bw'oyina newe bunawanvuwa butya, n'owangaala emyaka 4, 2, 7, 8, 12, 14, tuyinawo emyaka 2 sawa zino, tioyawangadde emyaka 2 ate owebisatu tokola otya? Tobuuza. Yagamba nti fala budda min dukhuli lkabr, tewali kubuusabuusa, bagenda kussa mu kinnya kabbuli. Seka bw'ogatta emyaka gy'oyina n'obala n'oyongerako 10 okyasobola? Aba ogatta nti 8 oyinayo chansi y'okuweza anaamala? Seka oyina mukunvi, oyina emyaka emeka? 4-5. Oyinayo suubi eryokwongerako 4-5 emirala? Ginaba emeka egyo 9. Allahu akbar. Sheikh kyagambye nti obuwangazi mahma taala ne bw'owangaala fala budda min dukhuli lqabr, tewali kubuusabuusa, seeka tugenda. Manyumiriza omukazi omuddu oyo mumanyi, nz'omukubaamu kuyiga awase muganda wange wasa, muvuuka munange wasa, nanga sheikhi noonya tulabeku ono nti oyo simusiimye, ate ono n'oyo simusiimye, nali omukwamu abamuyambaku, wallahi naafuna omukyala nagaseko oyo gwe nasimye gwe namatidde awangadde naye wiiki seezo 2 leero amuziise ewakiso wiiki 2.
nga bakyali mubugoli tamuzadde mu mwana teguweze mwezi yakatwala ebintu ekyekigezo okiraba. Saba Allah musasira mugumye n'omufu Allah musonyiwe byonna mumbeere efaanaganako bwekyo ekitabo kyaffe tukifundikidde. Era sheikh yasembya edduwa nagamba nti asalullahu jalla waala an yaruzukani wa iyakum husna alkhatima. Saba wakitiibwa Allah nze nammwe abeere nga atuwa husna alkhatima enkomerero enki enkomerero ennungi. Wa yajalna au yajimana jamian fi ljanna. Era fenna Allah tabaraka wa taala abeere nga atukuŋŋaanya atusisinkanye mu jjana ennyumba eyaki ey'emirembe. Era Allahu jalla fiala abeere nga atutaasa omuliro gwe gwe yatondera abajeemu abo abafuna enkomerero embi. Wabaraka llahu fiikum wakathara llahu min amthalikum wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wa yurda walhamdu lillahi rabbi lalamin. Saba Allah bawemu obulungi mu kugumiikiriza kwammwe okuwaayo ebiseera byammwe ne mwejjukanya eddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala byetuseeredde mu musomo guno okuva lwe gwatandika. Sawa kitiibwa Allah abeere nga bitusonyiwa bitulongoosezza. Allah tuweemu obulungi ate atwongere okumanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.